Fresh, fresh. Al Sirulish.
Hey. How you doing? Trust me, that's the way I am. Okay, listen. Nakuwaga mjuzi mpuzi kisila ni drama. Ndo sababu ya kunitenganisha mimi na baby mama. Nikiwaza kuwa single, ila moyo ndo unazama. Nampata nenipenda, ninampenda, ila lawama. Nando mana kila weekend, nina pretend, na enjoy vile ya kidance. Ila kweli hata sipend, anavyo twerk twerk na rafiki zake. Nando mana every weekend, nina pretend, haina mbaya kitoka waxi. Nilo kweli hata siwez hold my breath akiwa far away. Mwenza koni na wivu, 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 wivu. Mwenza kondo kasumba yangu, nivumilie we mwenza angu. Kani nina wivu, 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 wivu. Mwenza kondo kasumba yangu, nivumilie we mwenza angu. My love. Kama sometimes na yeye ana mabaya, peku pekuzi kilango leta ubaya. Najua so fair moyo naona haya. Nakaza kidume kia Mungu akenlaidha. Hofu na wivu ndo vimenitawala. Kinyache vileo mimi nitapagawa. Sita kutoka weekend, nina pretend. Niko busy na kazi za ofisi, nilo kweli hata sio kwe. Uwaga sipe niwende far away. Sita kutoka weekend, nina pretend. Nina homa tena ile mbaya, ila kweli hata sio kwe. Ni homa ya mapenzi, ila ujue nina wivu, 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 wivu. Mwenza kondoka sumba yangu, nivumilie we mwenza angu. Yani nina wivu, 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 wivu. Mwenza kondoka sumba yangu, nivumilie we mwenza angu. My love, I still remember the way to leash now. Na yale mazoea ndo yananitesa. Na wivu, 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 wivu. Mwenza kondoka sumba yangu, nivumilie we mwenza angu. My love, wivu, 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 wivu. Mwenza kondoka sumba yangu, nivumilie we mwenza. My love.